sidee shaashada taleefankaaga uga dhigan kartaa sidaan quruxda badan adigoo saarsanaya muuqaaladan quruxda badan waan ku muuqda kaliya maaha kuwa kale aad u sii fara badan baa jira hadaba muuqaalkan waxaan kugu tusayaa sidee loo qurxistaa shaashada taleefankaaga qaybta lock screen-ka iyo qaybta home screen-kaba ee muuqaalka dhameeyso okay intaan muuqaal ku gudbin haddana account-ka soo follow garan soo kale muuqaalka shan jeer koobilink u taawalo fina saartina waajib weeye okay google kaga iman sakad bin halka wax ku qorsan najib abis oo sidaas aan u qoray kadibna website kaas ugu horeeyay baa si taaban samirka search gareysin waxa laga yaabaa in lagu verify garay adiga hadda wax yar baa iska sugaysaa kadibna halkaan baa lagu keenayaa oo automatically website ku sidaan kale kugu soo kacaya okay halkaas falaarta geeska u jeedo blue gun baa taabanaysa kadibna xayisiintan close ka dhalka kore taabo kadibna sidaan kale baa ku soo baxaysa okay application kaas ugu horeeyay 3D life wallpapers ku qoranta taabanaysa kadibna hoos baa u soo wadaysa halkan download ay ku qorantahay baa kala degaysa waxa sugaysaa lixdankaas screen-tay dhamaanayaan waa hal daqiiqo wax ka yar kadibna application-ku ku soo degaya shaashadahaas quruxda badan ku raaxayso TRT-na taleefkaaga lock screen-kiisa saarso